Yo, welcome to just another pod. My name is Ngumbau.
My name is T Daddy, number one, numero uno.
What's up, guys? This is the midweek episode.
Midweek episode.
It's
been a long time coming, AG.
Has it been really? It's only 3 days down the line.
Oh yeah, but last week I took a pair of midweek episode.
Oh yeah. Otherwise, nasema aje. From Monday to Wednesday. The Wednesday inaisha.
Wednesday, traffic, kawaida.
Fun fact, ukiamka, kuna kuwana traffic. Mile masaa naendanga.
Hey,
inakuanga express baka tao, man.
So, hey, Thika Road 637.
I need, ukitoka stage 630. Kuwa sure, wewe unafika tao, maybe kile kia saa mbili.
True.
Yeah, kuna another option.
Bana MyG, unapata kuna petition inaendelea.
Oh yeah.
Then 2017 petition kai ikiendelea, sijui kulikuwa na terms. Watu wanakuja na terms. Oh, amicus sijui nini.
Mhm. Terminologies.
Terminologies. Sasa huu ndio nakutishia watu kwa koti. Sasa MyG leo imekuwa na repeat ya
Same thing.
See at tamka same thing. Labda moyo alisema sijui amicus nini.
By the way. Lawyers on yale kwa 2017 ndio bado wako sahihi ama ni the same? No. Different parties.
Kunao pia.
Kunao wenye walikuwa.
Walikuwa, lakini sasa our defend the same people wana defend sahi.
Your lawyers can be used anywhere. How's your answer to pick a place yote?
Ni aje naweza kutetea, naweza fanya nini, naweza fanya.
Don't do na kwa kitafuto.
Lakini sasa at the end of the day, we advocate for justice, unajua?
Bana jo.
Sasa inakuwa jamaa leo. Ameenda na kizungu pale.
Lawyer.
Jamaa mpaka ukiangalia picha fulani. Unajua kitu kama hiyo recording iko easy as in kuna wase wanaangalia. Mapicha na nini. Sasa kwa bana ndapiga picha, kuna time niko me sweat, kuna time sijui niko fanya nini, unafanya nini. Sasa MyG, kuna jamaa pale alienda akasema sijui piki ponki.
Nilisikia maloya.
Lakini sawa, unajua ni kutetea client wako after amekupea ile evidence yenye anafaa kufanyia nini.
Lakini piki ponki inaingilia wapi?
Sasa MyG,
ni ngoso.
Sasa ilikuja ikakuwa. Yeah. Was you piki ponki? I think kuna point alikuwa ana explain though bado sijaipata poa. Naweza explain kwa next pod. Niki learn everything.
True.
Niki sikiza hiyo hearing as in from
man
hiyo time ilianza. Sasa MyG jamaa anasema sijui piki ponki sijui nini. Ikakuwa diaje MyG fanya hivi sasa from judges wa Supreme Court. Ikakuwa wewe ni aje unatumia alien language.
We do not understand whatever that you're trying.
We do not understand and that is not accepted.
Unaona? No, jile ni Supreme Court. It's the highest court.
Supreme Court, true.
It's the highest court ever.
Eh.
Wah, anapeleka piki ponki.
Piki ponki MyG.
Wewe nasipi hajakoa alitokea.
Lakini kuna naweza mimi naweza sema for me kuna nini sijafanya sija follow as in.
Mimi sija follow anything. Unaona?
As mimi nimefollow lakini ni Pat.
Mimi nilisikia tu mtu nikiwa tu hadi nazunguka nikasikia msanii anasema Wajakoya alitokea.
Lakini sasa
unajua pia kuna qualifications apparently.
Unajua so long as kuna petition ya presidential election ulikuwa one of the presidential candidates. Unajua pia inakuwa
anaweza ingia, anaweza chigi. Nilikuwa nasikia anasema ati PA zake. Zake ziko na shida na dai PA zake.
Lakini kuna vitu zimekuwa ruled off.
Kama
kadhaa ka azini imekuwa haziwezi sikika hizo azihold.
Any azina any case ya kusikizwa.
Azina any case ya kusikizwa. Unacheki.
Buda mina kuanga blank. Anything to do with law, Buda misiko.
Mm, yeah.
But proceedings ka, wacha wangangane, man. Wacha those are, hizo ni vita za ndovu.
Eh, true.
Hizo ni za, hizo ni za watu. Kena
pale. Eh, bana za uki, ukiongea unajaribu kuprove point ya kwa piki piki ponki.
Bana,
ino mbali. Hiyo ni alien language, hiyo ni
utapigwa na stamp ya invalid haraka haraka.
Lakini saa whatever
tutangoja tu tusikize vile
wana. Unajua at the end of the day hiyo ndio okay, Kenya.
Mm.
Kenya tafanya nini?
Lakini so, bado wanapea pia watu pressure.
Mm.
Bado wana
IG. Leo jana actually tuna record this pod on
Wednesday
yeah. Na ni 31st August.
Yeah, the last
day. 30th August kuna kilifanyika. Unaona pale country club.
Yeah.
Karen country club.
Mhm.
Hiyo ni ya Madonna.
Yeah.
Madonna design unaweza enda pale kunywa na kwa members only.
Hata uwezi. Yeah. The moment umeingia kwa nini?
Yeah.
Okay, nishaenda not sijaenda Karen but nishaenda Mudhaiga.
Uh-huh.
Kuna sometime back nilikuwa nafanya kazi at some place and then nilikuwa na best yangu fulani alikuwa kwao alikuwa Madonna.
Uh-huh.
So alikuwa na membership card. Uh-huh. Membership card inalipionga annually and all that. So the moment umeingia kwa gate,
uh-huh,
kama una hiyo kadi ya membership there is no going in. Leave alone hata atikusema ati hautauziwa. Yeah. Kuingia ndani tayari ni ngori na kuanga members only.
Eh, ni members only.
Yeah. So Karen wanasema aje.
Hey, so Karen my G. Kuna Madonna amekuwa kunywa kule.
Mm.
Lakini sasa wamesema kiplani revenue na wapiga stick.
Revenue iko loft.
Si. Sorry, ya loft sawa lakini lakini sasa unajua by the way. If umeka place yako ni members only. Ah, members wanafaa kuwa kukupea
a certain profit. Amount of revenue.
Yeah, a certain amount. Ile design ya nimefanya nime buy nini 1000.
Mhm.
Nikiwa na members only inaweza pata 2000
on top.
Unaona? Eh, so you double
yeah,
what you stock. Sio?
Yes, yes.
Sasa my G Karen country club.
Mm-hmm.
Imekuwa niaje? Tume open to the public.
Mm, Madonna di Donna, Lady di Don.
Madonna
di Donna wakilishi. Apare hiyo kitu ni kubwa by the way. Karen country nimeona iko 120 something acres man.
Wacha hata hivyo mzee, nikushtue.
Uh-huh.
Wame operate na private. Ama as in our members only.
Mm.
From 1937.
Wallahi.
So, the short kidogo tu ya 100 years.
Wallahi.
Wafanya nini? Wa break even ama wara na 100 years bila kutegemea wase wa inje. Majamaa wame.
Hey, lakini up. Sasa.
Yeah.
But that shows you that peer inflation is real. Inflation ime hit hard. Ukiona mpaka Madonna kama hao.
Yeah.
Ukiona place kama hiyo analia ati imefika point ati okay, hata atija elaborate the meaning of opening to the public. Sasa inamaanisha hii club ilikuwa members only. But saa hii, it's, si lazima ukuwe member ndo uende.
Mm.
Saa hii, mahali huko, we na mtu wako, mnezaenda wining and dining. We na boys wako, mnezaenda golfing kidogo. Wewe mnezaenda
pia mpige bia.
Ewe na besti yako, kama msiki kuenda place, kuna kelele mingi.
Mtulia.
Na ni mtu wa kirea,
mm,
unezaenda mtulia huko, mkunye bia zenyu baridi na muende mta. Kawaida, yeah, aungefanya hivyo.
Yeah.
Lakini sasa saa hii,
open. Ni open. Lakini sasa unajua maiji.
Mm-hmm.
Bana bia. 750.
Eh, utatoboa. Lami, watu watanunua.
One bia. Unajua at the end of the day, tunafaa tuangalie.
Mm.
Una put how much,
mm-hmm,
one how much.
Mm-hmm.
Ulevi yako ya kawaida.
Mm.
Layman. Nataka kunywa bia leo. Mm. 200, 250.
50 mwisho.
300 maximum. Yeah. As in 300 ni end.
Kweli.
So hapa sasa kuna bia za 2 times the price yenye unabaingi pale rite.
Hata ni 3, almost 3 even.
Yeah, unacheki.
Actually it's 3 times because ukomezo ya so 2 hata si ni so 6.
Yeah.
Alafu ongeza one choose juu. It's almost 4 times the price.
Lakini sasa imekuwa sasa.
Lakini sasa okay, place hiyo Karen Country Club iko situated pia si kwa watu wa kulia. Lakini as much as it's open to the public kuna tuseme of course wale watu wataenda huko ni watu wa area. Mimi you expect it okay all the way from Thika Road naenda Karen Country kudu.
Lakini sasa apparently wale wasiwenye huku kuja kunywa Karen Country Club unapata mzee jamaa amekuja labda na chopa.
Ni matajiri.
Lakini sasa the moment it's open to the public sasa inakuja inaleta issue ya
security.
Security.
Because of course kila mtu anaingia.
Eh, as in sasa so unafaa kuwa ready. Let's say ulikuwa ready na 1000
yeah.
for beers
yeah.
guaranteed.
Yeah.
Si ndio?
Yeah.
Lakini sasa ile kwa 1000 ni
piga
beer moja yako na.
Toka mimi. Hiyo ni kwa mtu wa kawaida, but kwa wase wako Karen kuna watu thousi, kuna watu thousand moja si kitu. Kuna mtu ataenda club acha do mob sana.
Yeah.
All the same, hiyo kuna class. As much as it's open to the public, I feel like kuna class ya hiyo. Because wewe sema
unajua Kenyans being a party nation, tena wame open kitu to the public Kenman.
Exactly.
Mzee, lazima kuna watu.
Kuna wale wataenda ku test waters. Lazima. Kenyans are very daring.
Lazima eh.
Kuna wale wataenda tu kupima
pima hili. Wacha nikunyobia hii meza 750 each. So hapo tunaongelea 3000.
Bana. Hiyo si do mob. Ule mtu akona salon ndio ni hiyo ni.
Eh, so acha nikapige 3000 hapa nione venye kuko. Nacheki.
Eh, oh,
lakini mzee.
Karen.
Ndio tu betaje ile ito loft.
Karen. My friend, usi acha nikwambie kama kuna kitu nimekuja kusikia. Hata nilipitia video fulani dema kijaribu kuelezea wase akiwaambia vile
Kenya zile is vitu, a party nation.
Si hata ati Kenya is a party nation. Zile vitu zenye ufai kujifanya unaweza outdo a Kenyan. Ati umetoka all the way from wherever you are coming from. Unakuja huku ukisema ati kuna vitu unaweza outdo mkenya. Kitu ya kwanza ni party. Party, mtu wangu. Utaingia hiyo club 6, utatoka 6 ukiingia chicken inn. Kutafuta kuku.
Serious.
Second thing ni pombe. Hizo vitu mbili. Huo dema alikuwa anasema ametembea almost all the countries in this world. She's Kenyan na amezunguka sana. But alikuwa anasema kama kuna vitu uwezi beat Mkenya nazo, usijaribu kubishana na Mkenya tu unaweza kunywa pombe mingi kumliko, na usijaribu kubishana na Mkenya tu unaweza party hard kumliko.
True. Eh. Big up episode 11 ama 10.
Eh.
Tuliongelea Japan bana.
Yeah.
Mayuth wanakuwa encourage as in wewe ni aje bje.
Enda
ukunywe bana tupate hii revenue.
Economy inaenda chini.
Yeah,
the revenue in the alcohol industry is not making sense. So mnafaa mwende mkunywe.
Yeah.
Mzee.
Sasa leo kuna meme flani nimecheki by G. Jamaa ameenda ni meme.
Yeah.
Nimecheki. Kuna memes mob sana za ama clips za wasi wakirushwa inje. Sijui umeenda umefanya nini, umeenda umejaribu kuingia kwa klabu, ukatolewa na masoja, ukarushwa inje. Unajua kuna uto tu clips, magifs, si ndio?
Yeah.
Sasa, kuna kuna moja, wasi walikuwa narushwa inje. Wanarushwa inje, actually ilikuwa kitu national. Divide bado atujanza nini, atujanza hizo visual. Sasa imagine jamaa na rusho inje inakuwa. Ni aje? Bana. Umekuja Karen Country Club kuitisha chapo managu one time.
Hiyo utafukuzwa mtu wangu.
Utafukuzwa mzee, unacheki.
Hapo naenda Karen Country Club kukula file minyo. Mtu wangu.
Na ujui kuipronounce.
Wachana hata kuipronounce. Unaenda kula nyama zenye welewi ni za aina gani na nza pesa gani? Mtu wangu.
Already.
Utauza gari kwenye wa
mashara. Sasa. Kuna meme plani nimeona.
Akitoa Kenya.
Jamaa alienda. Sasa unajua hizi ni illustrations, as in memes.
Ni memes tu zimepasa rabu.
Yeah, si as in kuna hakuna actual thing yenye imefanyika.
Actually wamepasa round after wameannounce.
After wameannounce opening. Sasa mzee inasemekana umeenda pale. Umeenda pale Karen Country Club ilikuwa maji unataka kula riri chipo na mayai ama viazi na mayai.
Exactly.
Sasa hao wakishasikia hivyo one time wanaenda wanaeka riri full breakfast.
Yes.
Full English breakfast. English breakfast.
Ile ya beans, sausages, bacon.
Unajua sawa walielewa kuna viazi, kuna mayai.
So wanaona hizi vitu zingine ni kama umesawacha tu kwa DC.
Acha tu kwa DC. Sasa inakuwa ni full English, full English breakfast. Yeah. Unapata bana ulikoitia chipo mayai mzee. Inakuwa 5000.
Mm. 5k. Anza kupigia mkoro, mkoro. Uko mahali tunaweza ongea bana, tuongee kitu.
Bana malai.
Mkoro. Hapa kimeumana bwana.
Hapa kimeumana. Uko mahali tunaweza ongea. Lakini at the end of the day ni hustle, unajua? Pia biashara yenyewe pia ukifile yenyewe hapa nimefanywa hivi.
Kweli. Lakini mahali unaweza, tafadhali mahali unafika mahali unaweza. Usijisukume, usijisukume kwa. Kama yeye ni a loft, car loft.
Lakini loft my gym.
Loft, loft bana. Loft imekuwa ni ngori.
Loft bana inakuwa mzee ni aje? Bana tuko na nini? Tuko na Sunday Aluta service.
Bana. Service ya kwanza.
Apparently ndio jua Kenya senior wana party. My G inakuja inakuwa ni aje? Sunday kuna hii party. Sasa wasi lete unachananga. Si ndio?
Actually Aluta wasi wengi.
Aluta ni wa kushikisha juni reggae. Yeah. So inakuwa ni aje? Nimebuy veve saa tu. Sijafungua. Venye tu imefungwa. Veve ni miraa.
Haijakauka.
Haijakauka.
Iko sawa.
Iko sawa. So hii sasa nalala nayo if niko na fridge niweke. If sina fridge ikae tu
ikiwa packed. Fresh
ikiwa fresh
packed
then asubuhi naamka 6
watu wakienda church
kawaida juu by the way on a Sunday.
Yeah.
Normally msi atakwambia nimeamka 6 anafaa kuwa anaenda church.
True.
Sasa inakaa mimi nakuwa ni aje Sunday nimeamka 6 nimeoga nimefanya nini mimi saa 1 niko loft.
Hata si saa moja. Watu wanafika huko from 5.
From 5.
From 5.
Na ni fresh. Si azi msi ame party all through.
6 by 6. Loft ina by 7. Loft ina kwa mbesha aja. Ndani na nje. Na ujue nje ni parking. So wali have kuextend. Wakaeka tents. Nje. Mkae hapo nje. Aluta. Watu wanapiga. Yani watu utapata kuna msi alishikanisha. Aliingia saa 2 saa 6 usiku. Akona. Miti za kushikisha mpaka hiyo Sunday jioni. So alilala bukla, akaamka na akaendelea. Aluta mzee. Mtu wako kama alitoka kwa house Saturday utamwona tu Sunday jioni.
Sunday jioni.
Aluta.
Juu, at the end of the day kuna kitu. Unaona ile Friday. Unajua kawaida for Kenyans imekuwa any aje ni Friday.
Yeah.
Tuende tupige.
Yeah.
Ni Saturday. Tuende tupige.
Lakini Sunday.
Lakini saa imekuwa saa Sunday si usiku.
Sasa mchana asubuhi na mapema.
Asubuhi na mapema azini. Sherehe.
Wasoke.
Hey, waizi.
Where's your child in Kenya?
Sasa imekuwa no, but tena sasa pale loft. Tuseme usijaribu juu. I think mimi na feel labda kuna wase labda ni hiyo Sunday asubuhi wanafanya nini?
Wanafanya nini?
Wanaenda kupiga sherehe. Azinio ndio time wako naye.
Oh, amekuwa era saa 2.
Take it to mine. Juu kuna nini? Kuna msee atamka saa 2 anaingia era. Friday jioni bado anafaa aingie era saa 2 na take it. So
lakini Sunday jioni sio anafaa alale Jumande ni wewe.
Si unaona sasa?
Guy.
Lakini saa bale ya Sunday kungoja Sunday jioni saa inapigwa Sunday asubuhi
mpaka late afternoon. Alafu mtu anaenda na doze.
Doze ndio bandi ya mkefi.
Haki ya na.
Sasa maji pale loft. kuna demi yako. Si demi yako, demi yako azin kuna. Mstari. Kuna demi. Kuna msichana mzee. Alienda pale loft. Huyo ndio saa ame break internet whole week. Monday, Tuesday. Atuangalie whole week.
Yeah.
Let's say tuseme Monday, Tuesday, Wednesday. The first half, what do you the first half your week?
Half the week.
Mzee, ilikuwa kitrend. Alienda pale loft. mzee anaambia ni aje rombo siasi.
Mhm.
Eh, kuinu wa kladi ana nini ana nini?
Wacha ufanye.
Eh, naweza rombo si kila mtu venye nataka. Nikiwa e, venye niko, venye nilizaliwa, venye niliumbwa, unacheki? Serious mzee, kuna ka clip kana trend
lakini. Mbona sijaiona?
Iko iko. Eh, iko iko. Wow. Eh, ukiingia pale Twitter, search tu loft.
Ee, yani mzee. Eh bwana, eh hata kani party man.
Eh hata kani party. Wewe Sydney's advice was eh dignity.
Yeah, that's yeke, tu, especially madam bwana jaribu sana
dignity yake juu at the end of the day internet.
Tutakuja utatusaidia. Unajua utarekodiwa tu, uende upostiwe, uaibike and remember the internet never forgets.
Kia tu uaibike, labda utapata hiyo fame. Lakini saa azi siku sikuna hiyo fame for the moment.
Labda
utataka kubai.
Utakuwa hakuna.
Serious, akuna. Very serious.
Hiyo ni ngumu sana.
Bro,
labda ubai on the side juu ya kuattract wanaume wenye wako level fulani ama wanataka.
Eh, si ndio, lakini sasa.
Ngozie sasa unajua, kawaida si nikaa
kuna. Sasa so for now sahi tunaongea hii ni Wednesday. Can it happen? It happen Sunday asubuhi. Si ndio?
True.
Lakini sasa let's say uko na club.
Mm.
Unacheki.
Mm-hmm.
Mbona usii hai hiyo din?
Siwezi mhaya juu. Vitu kama hizo of course alifanya not in a right mind. Akiwa in a right mind hawezi fanya tena.
Lakini ule demo ukiangalia clip mzee akai hai.
Ah, huwezi jua.
Yeah, huwezi jua.
Eh, unajua pia kuna pombe za Kariobangi na huko mzee.
Yeah, lakini by this. Dignity.
Dignity
mzee.
As much as ni sherehe. Hey, it's never that serious.
Eh, yeah, iko serious designer ti after 30 years. Odo bado atakuwa anakuona
bana
sijui ati ulifanya nini.
Oh, na ukiwa msichana
sijui ulifanya nini.
Anyway. Mm. Imekuwa hivyo man. That is the
midweek episode.
Manze, tunashukuru sana for the audience and
audience,
everyone.
Audience mzee, bana mzee sasa hivi tunapata 200 plays.
Yeah, 200 plays si mchezo.
Si mchezo.
12th episode. So we appreciate that so much.
Yeah.
Continue subscribing in all our platforms.
Continue liking, continue sharing.
For sure.
Mm.
On to the next one.
Mm.
Peace out, man.
Peace out.
All
right. What's up?